abaluma bafenoko kwagala miriswa bisiriasi ngenjoba ndimukakafuye kwe mami hari wangali pesa yo yatte bakwagala njolo nange benda byenkumu twaleke bantu basida tube babiri tulye nusu palavu yo wenange eri yange jenyine menya kitikulenga musanyu kuliva otali siria yeko kulipentalo abakwogera kubangamire tiwogero ntamwe amala bisere byayita yeko kulipentalo leka nkwagale kutijise wera kuyenyini nabuli woyita obulyawundu kulivonne bimere sibombula kumbira siria lavu yenu yandasi mpangudde mazo kutya eyali aine binu kati mbalabanga bokero yakutonda yali alaba oli malayika erimu akiri aki yange yekwe mami akimu gyemuwenkoko bakikakase nti byasuwa sibyakwesanga mu kkubo bazaddewo baŋŋambire kijja kujja tebandabe tebakalubya ebintu mami kwagalanga kabebi yekwe kulivaentalo abakwogera kubaŋŋambire tiwogero ntamwe amala biseere byayita yekwe kulivaentalo leka nkwagale nkutijise wera kuyenyini nga buli woyita obulya